Bre çıkardı.
Ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress. Ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress.
Muda hautoshi, dona pambane ini vimbishe pochi. Nimevichoka vitochi. Nataka tambo na mimi nijiposti. Nikamate minoti, nimtunze mama na mimi nilipe kodi. Sicheki na kima, mimi tafta hela, nishakuwa mtu mzima. Domana na jinyima, mimi tafta hela, mje kulia zima. Siwazi kingine, nawaza maproso. Maproso, nawaza maproso. Nisitaki kingine, nataka maproso. Maproso, nataka maproso. Na kama
ewe kama siyo hela, hawezi
cheki na wowote. Sitaki makosi mana juzi kuna mchawi amekuja geto na ungwa kingamuzi. Yani sicheki na wowote, nikitafuta mchuzi. Bola niende na muda, nikienda na watu watani confuse. Mana kutafuta pesa nangu kazi, maisha yetu ya uswazi. Mtu kala chukuchuku mimbazi, afukenda kwa mganga kuvunja nazi. Doma na mimuze nyota siwazi, acha lijeli shangazi. Afulise menjo ni kupe kazi, ya kuzibu wacho kubeba ma. Kama shortcut leta, so ujanja kuteseka. Ata unite mario, unanchekesha. Acheni ni tafte paper, paper juu ya paper. Maisha yenye mafupi, sijui kantaze eka. Oya
ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress. Ewe kama siyo hela, hawezi kunipa stress, kunipea stress.
This I was straight to Mumbai. Tawabo, Nikonama,
my people.